Yes.
Hanging out with Chico, the DJ.
Please listen to me, Father. I pray to you. Call of Jesus. Been a sinner, hata maji niliombwa nikasema sina. Always wanted to be a singer, but along the way I think focus ilibaki sina. Juu mi nilifocus na mambo ya dunia. I trusted in man, baka roho ikaumia. And even though I grew nikijustify kulia, at some point it became so much kuvumilia. Juu I tried to take my life, nilichagua pills chukuna pain kwa knife. Heri nitoke, there's no need for life. I wanted to get away from this little life. Next minute mi nikajipata nina drip, niko na magrip kwa mikono nina drip. At the moment niliomba life ikuwe ni dream. Too bad it was real, haikuwa ni dream. Think I'm now grown, nilicheki vitu nyingi, I was so mind blown. Kingia kwa game, nikachanganywa na fame. Kiburi kubwa kubwa, nikatumia madem juu. Monday to Monday, nilijipata kwa klabu. Nikajifanya mjanja, nikapigana na babu. And back home, mother likuwa na tabu. Sikujali, chest up, nikakuna mashavu. Then, nikaanza kupiga injili. Haikuwa kwa roho ama mwili. As long as ilikuwa kwa akili, nikaifanya biashara, biashara injili. I used to work for my benefit, I used to work for my benefit, ndiyo mini feed. Right now, naomba vumilivu, patience and kindness nisije kusikia wivu.
Baba, baba,
yes.
Nakuita, nisikie.
Please listen to me, Father.
Ninaomba,
I pray to you.
Unioshe, niwe kama we.
Call of Jesus. Right now nimelan kutulia, nimelan sifai kumix na mambo ya dunia. Nimejua that peace and serenity is better than tabia zingine as a celebrity. I wanna stay true to your word, be faithful and deep in your word. Cause no matter zile vitu nilifanya, you stayed by me, ndio maana mimi nasema
Lord, you never give up on me.
Yes.
When you see me for me,
you see me for me.
When I'm down on my knees, how can this always be?
Get your feet heavy, let's go, come on. Let's go, let's go, come on.
kutosha.
Ukisema umetenda
Harisha Israel, uliwavusha
katoa utumwani,
watumishi wako umewapa yote waombayo,
ikiwa umependezwa
uamualo hakuna wakulipinga, hakika we ni Mungu
wa vyote,
unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda
Jehova.
Hakika tumeona,
tumeuona
Baba
mkono wako Bwana,
kweli
matendo yako Bwana ni makuu,
na umetutoa,
umetutoa
and generation we've been called for to show His excellence. All I require for life God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power, I'm working miracles, show His excellence. All I require for life God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence.
Siri majira huzuiwi na muda umejawa na nguvu ndio maana na kuita baba moyoni mwangu najawa sifa na ujasiri katika wewe hakuna mlima wa kuniangusha ndani yako nasema
Demo Pao, kasika. Ninakuja na legramu mimi. kutumikia baba wa hey. Watani dasti dasti katike kabla uze uze uingie. Kwa ujana wangu ni kutumikia baba wa hey. Nasukuma mbele neno la Bwana, nasukuma mbele jili ya Bwana, nasukuma mbele neno la Bwana mimi sukuma sukuma sukuma
mbele,
sukuma 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 sukuma
mbele,
sukuma 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 sukuma
mbele.
Tende mbele injili yo hey, tende mbele injili ya Yesu, tende mbele injili yo hey, tende mbele injili ya Yesu hey, wacha yende mbele. Talanta yangu ni kutumikia baba wewe hey. Na nitafanya vipi kama Daudi nichezeka hapa mapepo zitoroke. Na talanta yangu ni kutumikia baba wewe.
Show me when I've been on my own for way too long. I misrule that I cannot find my way. I've been on my own for way too long. I misrule that I cannot find my way. And I said, I need you, oh Lord. I need you, oh Lord, oh Baba God. Yeah, I need you, oh Lord. I need you, oh Baba, waiting for heaven. I need you, oh Lord.
need you, oh Lord, oh Papa, come on, baby. I need you, oh Lord, I need you, oh Papa, waiting for heaven. I need you, oh Lord, I need you, oh Lord, oh Papa, come on, baby. I need you, oh Lord, I need you, oh Papa, waiting for heaven.
It's not about my love, I'm my ginger. Only by your mercy, you've thought that for injury. See the enemies across my way, they want to run my race, nah. See the enemies across my way, they want to run my race, nah. I get on my knees and pray, make Jah show me way. I've been on my own for way too long, way too long. I misrule that I cannot find my way. I've been on my own for way too long.
That's why me, I praise you daily. Tell other women if I'm in, no take it lightly. You are great, you are almighty. Hey, ukanitoa kwenye devil's jail. Ukazivunja izo devil's chain. Fragon, uka take away my pain. You are great, let your name be praised. So ukichekin the kid dance near me, nipa chance. Na kanipa fans, do me na give thanks. Ukichekin the kid dance near me, nipa chance. Na kanipa fans, do me na give thanks.
Kwako na nyenyekea, najenda mbinguni pako. Kwako Sema unaweza, najua unaweza, na mini unaweza. Roho Mtakatifu niongoze nitataiwe. Tukandie, tukandie. Kwako na nyenyekea, kwako na nyenyekea, kwako na nyenyekea, najieka mbinguni pako. Kwako na nyenyekea, kwako na nyenyekea.
Shoshua,
kwako na nyenyekea. Najua, najua, nitaona mazuri, 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 nitaona mazuri, 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 nitaona mazuri. Na sufuria zangu, lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu, lazima iendeshe gari siku moja. Na hii miguu yangu, lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu, lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa beta one day. Pate furaka, smile ka beta one day. Wasazi wa bibi wame panga haende. Life yangu iko dry, rafiki zangu ni mende. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara.
Hata kama mazuri yote zitayaona hapa. Najua,
najua,
siku moja nitamuona papa.
Wanonicheka na kunichukia, nikashinda watashangilia. Maombi yangu wanayasikia, na imani yatanijibia. Wanonicheka na kunichukia, nikashinda watashangilia.
Ona jina, hey, atanibadilisha jina,
atanibadilisha jina.
Na hekima, oh, anipe bila kupima,
bila kupima.
Ina walio nisaliti, nikae na ufiti. Hilo ndio ombi langu. Anipe wafiti,
hilo ni ombi langu. Hey, mazuri, mazuri, nitaona na na. Hey, mazuri, mazuri, nitaona na na. Hey,
najua, najua, nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri.
Wacha kunicheki, wacha kunicheki, cheki, 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 wacha kunicheki. Shukuru Mungu wako, katikia Mungu wako. Shukuru Mungu wako, katikia Mungu wako. Shukuru Mungu wako, katikia Mungu wako. Shukuru Mungu wako, katikia Mungu wako.
Ukihesabu kile ametu, kile ametu, uwezi tulia ukihesabu. Huwezi tulia, amekuamsha asubuhi.
Ni wewe ulimwambia
amekubariki,
si wewe ulimwambia?
Alikuamsha asubuhi.
Ni wewe ulimwambia
amekubariki,
si wewe ulimwambia?
Sifa zikipanda baraka zinashuka. Hii ni ukweli, si misemo ya shuka. Sifa zikipanda baraka zinashuka. Pandisha mzuka, lipuka kabazuka.
So turn to your neighbor,
kama ashukuru, get another neighbor. So turn to your neighbor, kama ashukuru, get another neighbor.
Wacha kunicheki, cheki, 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 wacha kunicheki. Wacha kunicheki, cheki, 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 wacha kunicheki.
Shukuru Mungu wako, katikia Mungu wako. Shukuru Mungu wako, katikia Mungu wako.
Wacha kunicheki, cheki, 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 wacha kunicheki. Wacha kunicheki, cheki, 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 wacha kunicheki.
Shukuru Mungu wako, katikia Mungu wako. Shukuru Mungu wako, katikia Mungu wako. Shukuru Mungu wako, katikia Mungu wako. Shukuru Mungu wako, katikia Mungu wako.
Ukihesabu kile ametu, kile ametu, huwezi tulia. Ukihesabu kile ametu, kile ametu, huwezi tulia.
tulia. Amekuwa msha asubuhi, ni wewe ulimwambia. Amekubariki, si wewe ulimwambia. Alikuwa msha asubuhi, ni wewe ulimwambia. Amekubariki, si wewe ulimwambia. Sifa zikipanda baraka zinashuka. Hii ni ukweli, si misemo ya shuka. Sifa zikipanda baraka zinashuka. Pandisha mzuka, lipuka kabazuka. So turn to your neighbor, kama shukuru, get another neighbor. So turn to your neighbor, kama shukuru, get another neighbor. Wacha kuni cheki, 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 cheki. Wacha kuni cheki. Wacha kuni cheki, 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 cheki. Wacha kuni cheki.
Juu kwenye speech na mboga. Kama kwa kutenda kazi wewe kuwa. Ukubali Christ wa sebaruka. Niki come through wananiita. Juu kwenye speech na mboga. Kama kwa kutenda kazi wewe kuwa. Ukubali Christ wa sebaruka. Kuda pala kutakuwa na cha gang gang. Utakuwa solo kikuna mapen pen. Kuna hero pala kuna Mark Mende. Utawika pala kuna cha ku maintain. Wetu zidi kuzi shikisha. Pombe zidi kuzi hitisha. Sema tumi nina kutisha. Bluki zidi kuni kulisha.
Ukundu ina kupele kanarien. We unataka tuku spin na mayen. Una feel uko save juu kona gang. Kuja kwenye Christ uku pia kuna shame.
Kana wokovu bwana ni kitu cha maana. Nasema sana sana na vijana, isije kesho tukalia lana. Tufanye kama inavyotakikana. Wokovu bwana ni kitu cha maana. Nasema sana sana na vijana, isije kesho tukalia lana.
Upendo ni matendo, tuwape watu washuhudie.
Tuoneshane upendo.
Uwezi mpenda Mungu ila mwenzio mchukie.
Tuoneshane upendo.
Upendo ni matendo, tuwape watu washuhudie. Uwezi mpenda Mungu ila mwenzio mchukie.
Tuoneshane upendo.
Tuoneshane upendo. Penda kwanza haswa nae kuchukia. Ndivo tunapaswa neno inatuambia. Niko na njaa usiniambie utaniombea. Kile nataka chakula vile inafaa. Hata kama nikosea usizidishe kununa. Hata kama tumeokokana wanadamu hukosana. Na kesho nikisotana ni wewe nitakopana.
Tufanye kama inavyotakikana. Wokovu bwana ni kitu cha maana. Nasema sana sana na vijana,
isije kesho ukalia lana.
Upendo ni matendo, tuwape watu washuhudie.
Tuoneshane upendo.
Uwezi mpenda Mungu ila mwenzio mchukie.
Tuoneshane upendo.
Upendo ni matendo, tuwape watu washuhudie.
Tuoneshane upendo.
Uwezi mpenda Mungu ila mwenzio mchukie.
out with Sifa the DJ.